alapụta mmadụ. Ọ bụ ya bụ onye udo mọgala zuru. Zachariah 9:9, it is the King of Kings. Daughters of Zion, rejoice, for your king is coming home gloriously and triumphantly. Ụmụndụ Ruth, ka anyị kwụrụ n'ọtọ. Salute you, Agua, maka na ọ bịaruola. Awa elebo koko korobo sula.
Onye anyị na-ele anya ya bụ Chukwu. Agụ ọdọma abịaruola. Onye anyị na-ele anya ya bụ Chukwu. Oke nduru abịaruola. Onye anyị na-ele anya ya bụ Chukwu. Agụ ọdọma abịaruola. Onye anyị na-ele anya ya bụ Chukwu. Agụ ọdọma erutena. Ayeye oke nduru erutena. Ayeye agodoma wanera. Ayeye agodoma erutena. Ayeye oke nduru wanera.
Ayo ayo ayo
agodoma
abia nu e. Eze ndị eze, agụ na-awanyere. Aye, ụmụ nduru, agụ nke obodo Juda, ọ bịaruola. Ọ na-abịa ịlụ ọnụ ebube. Ebe ọ bụla ọ batara ihe ịlụ ọnụ. Elotara m ụbọchị o jere na City of Night, amaghị egwu. Ojere na ka Lazarus, gospel of John chapter 11. Lazarus, jikata na ndụ, ọ bịa na ndụ. Olileanya anyị. Ikwuchi ụzọ, sewa aka. Oke ochi. Azụ elu atakọ.
Ọbe.
Ubere anyị anya zụrụ eso
Jizọs.
Oke ochi.
Onye anyị na-ele anya ya bụ Chukwu. Agụ ọdọma abịaruola. Onye anyị na-ele anya ya bụ Chukwu. Oke nduru abịaruola.
Onye bụ eze bata, onye bụ eze
for your miracle this day. Receive it, my people. Ba 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 ba. Seke no robo shinde. I am a consuming fire. In the book of Romans 1 verse